na nukia na zimi hayo marufu. Njongu benjia my dear uwe marufu. Njongu pebusu, njongu pe mkufu. Jotu le kuku kunja marufuku. Kipata shido kyo na njama you killing me. Twende vitani na silama you feeling me. Sokoni sendi na bitha you kidding me. Mtoto bonge la kifaa mtu au jini. Mama mupe muruke. Zamisha juwa mpaka kupanga suke. Nyonga vitu tuvute. Gawa dozi mpaka tupepe suke. Na ukini ganda unigande kama kupe. Kongoni unipande tena mchana kwe ope. Kulonga choni miangu mpaka tufeng.